Laba zemu kama bisobedde nobula mu busobedde kwe kujeno joli ompe ansa byonna mpulira bintabudde birowoozo nina bingi nnyo omutima guzitowereddwa byo bingi nyamba
tongoba mukama o
tata nzize gyoli
yadde ndi munoonyi kisakyo mukama
nyamba
tondekansasira
Swede, eche yo chinkoze, lava yo wengu de, ulire meme buenu miriza, we mangan kunyiziza, tatan kusaba mulion saside, nyamba.
www.mp3ugandanmusic.com